kwegumba tebamanya nti buli kya netuwangula mwe baana bange munyikire musome kumaali gye nkoze mmwe fiizi zemubawa zennina wezze nkalya temuzeesigulirako bwe muliremu ekkala mwatete munenya ze mmulyako ezenkalya muziveeko z'abatwazi bwe muliremu ekkala mwatete munenya enakuwekye abaana basome kulina maanyi omukyala nyonge enakufuma ntobe emisana na kiro tezijja kumbulamu wajja kuntula enakuwekye abaana basome kulina maanyi omukyala nyonge
Nze gwe mpita Yenali mpita ebizibwa bifudde byangu Ebyali binzito weredde mungu ya june Abali bansekerera baswadde mubalike Tebamanye ebirijja biriba bwe biti Tonyomanga musajja muno mungu musabe Chatakuwa nawe musaba kuwe Ekalamu terimba mwana wange Mawanja bajiganyuddwa mu bulijjo Ate totyanga chotategedde buuza Banga na muombe fuli yangu irwensi Bunubu kakabula bakubansi Abandi kulu segere babuli ndiride
Yena kubeche abana basome Kulina manyo mchala njiri Yena kufumantobe misana na chiro Tezicha kumbu na mungu wa jaku utuna Yena kubeche abana basome Kulina manyo mchala njiri Give it on you.